insizwa yayesha babhema yini umasiphamuka ntalazi sithi yayesha insizwa yayesha babhema yini umasiphamuka ntalazi yayesha insizwa yayesha babhema awuyini umasiphamuka ntalazi ubutalatalatalatalaka sintalazane yini umasiphamuka ntalazi ubutalatalatalatalakazi ntalazi yini umasiphamuka ntalazi yayesha insizwa yayesha babhema yini umasiphamuka ntalazi Yeah, shababhema. Yini umasiphamuka ntalazi.